biashara, nimepata furaha maishani, na kila saa naona nuru iking'ara moyoni. Na kama wao walidhani hatutadumu penoni, tazama leo watu wana vichwa ina matuni.
Cause this love was meant to be, nimini I won't be your baby, nafanya utakalo baki na mi daima na mi. Cause this love was meant to be, nimini I won't be your baby, nafanya utakalo baki na mi daima na mi.
Something about you,
una rangi ya kipeke baby,
tulia kwangu
bustani yangu ingae siku zote.
Something about you,
una rangi ya kipeke baby,
tulia kwangu
unilinde tusitengane maisha yote. Kuyanika majirani wajue kazi bure. Nimekukosea, umenikosea, kuna binadamu liyekamilika. Muhimu msamaha na kutambua ya kwamba moyo wangu umekuchagua.
Cause this love was meant to be, I mean I will be your baby, tafanya utakalo baki na mi daima. Cause this love was meant to be, I mean I will be your baby, tafanya utakalo baki na mi daima. Because this love was meant to be, I mean I will be your baby, tafanya utakalo baki na mi.